in heaven. Lord, I pray for your blessings, and I pray that you bless all my friends, all of my friends. Oh, life been life in highs and lows, but we got each other together, we stand tall. As long as you got me and I got you, nothing is ever impossible. My G, I love you, if I never tell you that I love you. My friends, I love you, if I never tell you that I love you. Life is too short, you gotta know that I love you. Life is too short, oh. Bora kama so wewe, nani rafiki bora kama so wewe, nani ni ndugu bora kama so wewe, nani ni bosi bora kama so wewe.
Basi shika ka county, county, ka county. Basi bosi shika ka county, county, ka county. Basi rafiki shika ka county, county, ka county. Chicago County, County, Ka County, Basi Basi Chicago.
Nikija kumi nikidosa najichanga, nikiomoka twaomoka wote. Siwezi kukukato ufata kupanga, wewe jua kwamba tuko wote. Time yoyoto kinitaji weka mova, mlango wangu uko open, uko open.
Nani ni ndugu bora kama so wewe, nani rafiki bora kama so wewe, nani ni ndugu bora kama so wewe, nani ni bosi bora kama so wewe, nani ni ndugu bora kama so wewe, nani rafiki bora kama so wewe, nani ni ndugu bora kama so wewe, nani ni bosi bora kama so wewe.
Basi shika ka county, county otonga county. Basi bosi shika ka county, county, Ka County. Basi rafiki shika Ka County, County, Ka County. Shika Ka County, County, Ka County. Basi shika.